Ekitongole kya KCC ekyagala obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 5.5 mu mbalirira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja kisobola okuddaabiriza obulungi enguudo n'emyala mu kibuga Kampala kasinziira mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'okuzimba akawungeezi akayise. Ssenkulu wa KCC Hajjat Sharifa Buzeeki ategeezezza nti obuwumbi 10 bwokka bwe baweereddwa KCC okuva mu kitavu ky'enguudo ekya Road Fund okuddaabiriza enguudo n'emyala mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja wabula nga beetaaga obuwumbi 5.5 omulimu guno bwe guba gwakukolebwa bulungi ddala. Ono yategeeza nti KCC yeetaaga obuwumbi bweza Uganda 16.6 mu obukadde 5 nga zino za kuzimba myala egiwezaako obuwanvu bwa kilomita 18 n'obutundutundu 9 n'okumaliriza okuzimba omwala gwa Lubigi oguwezaako obuwanvu bwa kilomita namba gattako okuzimba emikutu egiwerako ddala 13 egiyisa amazzi wansi w'enguudo. KCC era bweteesabye obuwumbi bweza Uganda 14 esobole okutandika kunteekateeka ey'okuzimba enguudo n'entindo ez'omulembe wano mu Kampala. Kati ng'asinziira mu nsisinkano y'emu eno, Lord Mayor wa Kampala omulonde Engineer Ronald Bali Muwezo alumiriza Minisita ya Kampala okwebalamira ddala obuvunaanyizibwa bwayo bw'okuddaabiriza enguudo ezitali zimu mu kibuga Kampala n'ebulekera KCCA etalina nsimbi zeetaagisa okuddaabiriza enguudo zino.